Kamalabyo na Buganda Charles Peter Mayiga yebazizza abantu ba Buganda olw'obujjumbize bwe boleseza mirimu egizza Buganda ku ntikko. Bw'abadde atongoza enkola ya lwolulwange y'omwaka 2026 mu Bulange Mmengo, Mukuumaddamula agambye nti ensimbi esukka mu kawumbi kamu n'obukadde 9 ezasondebwa abantu ba Kabaka omwaka oguwedde mu nkola y'oluwalo zaakozesebwa mu ngeri esaanidde mu byenjigiriza, ebyobulamu, ebyobulimi n'ebyobulambuzi.
Ensimbi z'oluwalo mwalimu bino: okutandika amasomero ga nasale kyamala obukadde 319, amabujje galina okugenda mu masomero era kambabuulire, mu kitundu kino Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Uganda yensinga okuba n'omuwendo omutono ennyo ogw'abaana abagenda mu nasale. Bino bibalo byennyini. Okugula ebikozesebwa mu kuddukanya eddwaliro lya Mutesa ensingo eyo twateekayo obukadde 196 n'ezisobamu. Mwalabanga nangija bwe tumaze amasiro g'e Kasubi mu Desemba omwaka oguwedde, ku ssente z'oluwalo kwavaako obukadde 47 n'ezigwamu nezigenda e Kasubi. Bwe ngenda eyo mu byalo nkozesa ssente sitambuza bigere. Twaliye buvuma, twasula mu hoteri ya Honorable Robert Migadde, twakasula ebisale, tetusulira bwereere. Okuwagira okuzimba ekisaawe ky'ebuddu tulina bannaffe bano abakola omudumu gw'amafuta babayita ECO, twateekamu obukadde 94.
Uwamu mbuga ajukiza abantu basemu nywaba chimanyeti Obwakabaka ibyo echo bugaga chivuina bye bantu babo era buli kyetaagisa okuzza Buganda ku ntikko bantu bavunaanyizibwa.
Semateeka bwe yateekebwamu obuwaayiro obuzzaawo Obwakabaka era n'amateeka amalala agaayisibwa, temwajjiramu makubo gayitibwamu okufuna ensimbi ezitambuza Obwakabaka. Edda mu Buganda omwana bwe yawezanga emyaka 18, kitaawe yakwatanga omuddo ne bakkirira omuggo ne bakkirira mu lusuku, n'amulaga nnyina we yamusaliddeko. Kitaawe w'omwana yagambanga nnyina n'omutabani, ku lusuku eno tusalika ekitundu, tumugamba aleete omukazi. Baamulaganga ekitundu ky'olusuku kubanga omugole gw'anaaleeta anaajaaki, ate owasa n'osigala ng'olye wa kitaawo. Kati ffe Obwakabaka twabufuna nga tebatusaliddeeko lusuku mwe tunajja ensimbi ezitambuza emirimu gyabwo. Kakati muwulire kino, mu mbeera eyo kiri eri ffe okusalawo ekiddako. Tuyinza okukukkuluma, tuyinza okuddingana bwe twetaaga federo, tuyinza n'okusiita ebigere. Kyokka Omuganda agamba nti amaziga amangi tegazza mufu.
Minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki ategeezezza nti newakubadde abantu b'omutanda bataataaganyizibwa nnyo olw'omuyaga gw'ebyobufuzi, tebaddirira mu nkola yaabwe y'emirimu.
Kyokka olw'okuba twakozesa enkola eya buli muntu wa Kabaka okwenyigira mu luwalo, mu nkola eyatondeka mu luwalo, ne wabaawo okuyaayaana okw'enjawulo, ettibu eryaleetebwa akabbinkano k'ebyobufuzi teryalabika. Kyokera mukama wange, nga waliwo ne bannabyabufuzi abamu abaakosa ekiseera nga tinayingirira ddala mu kalulu, bino ne babisiba ku bbali ne bajja mu luwalo ng'omubaka omulonde Mukiibi Sserunjoki y'omu ku abo ne bannabyabufuzi abalala. Sulo Kamalabyonna nga bwe watuma omuwanika wa Buganda yakola omulimu ogw'ettendo, n'ayanja enterya y'oluwalo ebyayingira ne ssente ezaasaasaanyizibwa. Kamwange kkiriza nkutegeezeeyo nze kimu, abaamu bano abakombolola bagenda badda, bagenda bamaliriza.